friends. No bad mood, we come by his friends to enjoy more dahu. No more friends. No bad mood, we come by his friends to enjoy more dahu. No more friends, Missy Takishida. Ujiangalie, kifupi sina muda. No more stress, kinibwaka haina shida. Nikunganganie, waniweka dia nida. Laivyo vikodi kodi msini sumbue. Najichanga vyangu mjengo ni ununue. Keki kubwa kidogo, ili mradi npumue. Wacha nfosi fosi Mungu tundo fungue. Kushindana mashindano, mie siwezi. Kupambana mapambano, mie siwezi. Eti kutwa marumbano, mie siwezi. Zangu jua na goti, na mwacha mwenyezi. Kifupi no more stress. No bad mood, we come back in stress.
Most friends.